wa zera nkomye ona karagane kodi omanyi kotaka jabulika mbutufu ngobye bumale bw'omusonzi bwekunyira oluyimba tulepuke lwabasuka kolaba lwasimu z'abafa olwekyo ojja mu miro bange takukooka bakangabala ne baŋoŋa kibi banzikulira miramba ate ekifo ky'okuyimba nekikyuma nga gyasiringita na lusiringiti olw'obuzinde obuzinde na buli ali enguzo kyenyigamu webali kyemmanyi mukama kunduuluza abalangwa bwemagajja bigwa tebirondwa kirala nninga kabalira mpalampooba ti alikoddimwa bwe mwantuga amagulu mwasesekukuzi mwaliro n'obwoya enfuuza bwedduka njakasateka gino gyotyamba olumbye oba mwawulira ebibwatuka bwali bugiranga bwe buzaawa abamanyi obuwoomwa mmaakaffeke neeseka bwino kw'omutembeyi atenshoni buli munnayuganda omanyi omusango bijanjaalo birya n'obikkuta mu ttumbi laba tukyalepuka katandika butandisa w'amaaso ku nzimbe gwasuula wammeze mu kita mwatema omulanga ku mufugo mutamanyi nabeewuunyaze kwolwo n'enkampa eziri mu ngato z'abayimbi subuhana watara ze nnali mmanyi nti endongo gye tusuna yandiba entaba luganda ng'ekigudde kuwalukagga ne sebatta teyeebaka kwolwo kale enguzi mwali gikakaatudde naye siyomba nga nammwe mumbuukira mumanya ndi lw'ekiika lw'endiba ekiika mu lulinde singa ompa ssente nti nzitetaata nzirya n'emmala n'enkuloopa mu busungu bupangise bubaweesa butya omwana wange obutwa paatuwummula mirembe ensi bwetyo olimala okunyaga noonyagwa naawe biri ebyo mu bibiliya mazima nga manyiiko ku lwayo naye ekirungi kyago tegazaawa tears in my eyes gyekkaanye nigerian movie ebyo by'olitenda kuwoma n'eriddira ate mutwe gwo kana amaziga genva nammwe yensanka eri bava buli annumbye eyeetunda neyafumbirwa nnamwandu mwaluukuuma baaba ekyalepuka katandika butandisi bwino yajja abaako tuli mu kkomera maama ne mukujja ku nsi twagula zine tuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwanguzi abaako tuli mu kkomera maama ne mukujja ku nsi twagula zine tuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwanguzi nga bwe ndikibojera ku lwazi bwino buno muyiwa tobanga nannyini mwekya nannyini nkamba n'akugoba ebizigo nannyini byo oli mufere era n'ebizigo bigeta nenebwa obimpeerako ennusu ani abyesiiga okukuba eri kirungi nga muntu kukula kyokka bootakuzibwa ttabu abula kabaligo neebugiddeko okukira akanyonyi akasimba ono omutembeyi gwe nayimba kwe yasooka mu busawo buganda yatembeya kyayine gonja n'akuba n'ebifaananyi eggomba kuva eggomba ng'ajja mu kibuga misinde gye egyamuyamba muti yategulanga bisigalira bweru yeebakira byuma anko batuuze b'ekyawa n'ebifaananyi nga tandise bba kuba mpewo kampala bwalinga ensomba byuma bwakya kabali kalumbye semwezi gwakanga omusana kakira asigala nti talaama kati yatandika obufere buli tipiko zeneko ennava okukyawa ebizigo bye byannumya ensiri ekindi bisaana kuba ngatto za bulaaka biri biddugaza n'otya lwana bw'amasomero abwekyangirako ng'amazono bukola embuto obuuza nga shadiya ng'omusanze ekyamugwako mu sawuna kuli kwali kuzza ssango naye ensimbi obujulizi n'ebuwuuta waliwo saddaaka emugaana okwebaka emu ku byava ensimbi waliwo ne kaddiira olwayitamu mbe yalina bwe ne zikaza ngoye liba lya mmondo mwe yeerimbise naye nga ngoye nnyini nnyini ndowooza mutegedde bw'ayimiridde alimbizigo mwe yeekwese ndidda ne kaddiiru ke mbagambye wabula ate ebyo biwanvu bunfuukidde ekizibu obudde awangaale maasomogi nabwe ndikiwojera ku lwazi bwino wuno muyiwa tobanga
okukuba